Deuteronomy 7 verse 1. Lapho uJehova uNkulunkulu wakho yakukungenisa ezweni oyakulo ukulidla, axoshe izizwe eziningi phambi kwakho, amaHeti, namaGirigashi, namaAmori, namaKhanani, namaPherizi, namaHivi, namaJebusi, izizwe ezisikhombisa ezinkulu nezinamandla kunawe. Verse 2. Nalapho uJehova uNkulunkulu wakho ezinikela phambi kwakho, uzinqobe, wozichitha nokuzichitha, ungezi sivumelwane nazo, ungabi namusa kuzo. Verse 3. Ungakaniselani nazo, ungayiniki indodana yakhe indodakazi yakho, ungathatheli indodana yakho indodakazi yakhe. Verse 4. Ngokuba uyakuphambukisa indodana yakho ekulandeleni ukuba bakhoze abanye onkulunkulu, intukuthelo kaJehova ikuvuthela kuchithe masinyane. Verse 5. Niyakubaphatha kanje, niyakudiliza amathare abo, niphohloze izinsika zabo, ninqume u-ashere babo, nishise ngomlilo ezithombe zabo ezibaziweyo. Verse 6. Ngokuba uyisizwe esingcwele kuJehova uNkulunkulu wakho, uJehova uNkulunkulu wakho ukukhethile ukuba ube yisizwe senzuzo yakhe phezu kwezizwe zonke ezisebusweni bomhlaba. Verse 7. uJehova kanamathelanga kini, kanikhethanga ukuba nanibaningi kunezinye izizwe ngokuba naningcosana kunezizwe zonke. Verse 8. Kepha ngokuba uJehova enithanda, nangokuba ebeya kugcina isifungo asifungela oyihlo uJehova unikhiphile ngesandla esinamandla, wanihlenga endlini yezigqila esandleni sikaFaro, inkosi yaseGibhithe. Verse 9. Yazike ukuthi uJehova uNkulunkulu wakho unguNkulunkulu, uNkulunkulu othembekileyo ogcina isivumelwano nomusa nabamthandayo abagcina imiyalo yakhe kuze kube sezizukulwaneni eziyinkulungwane. Verse 10. Abaphindisele abamzondayo, ebusweni babo ababhubhise, akayukulibala kuyena umzondayo, uyakumphindisela ebusweni bakhe. Verse 11. Ngalokho uyakugcina imiyalo nezimiso nizahlulele ngikuyale ngakho namuhla ukukwenza. Verse 12. Kuyakuthi ngokuba nilalela lezi zahlulelo nizigcine nizenze, uJehova uNkulunkulu wakho uyakugcina isivumelwano nawe nomusa ufungela oyihlo. Verse 13. Akuthande, akubusise, akwandise, abusise nenzalo yesisu sakho, nesithelo somhlabathi wakho, namabele akho, newayini lakho, namafutha akho, nenzalo yezinkomo zakho, nokwanda kwezimvu zakho ezweni alifungela oyihlo ukuninika lona. Verse 14. Uyakubusiswa ngaphezu kwezizwe zonke, kungabikho umlisa nowesifazane oyinyumba phakathi kwenu noma phakathi kwezinkomo zenu. Verse 15. uJehova uyakususa kuwe zonke izifo, angabeki kuwe izifo ezimbi zaseGibhithe ozaziyo, kepha azifake phezu kwabo bonke abakuzondayo. Verse 16. Uyakuqeda zonke izizwe uJehova uNkulunkulu wakho ayakuzinikela kuwe, iso lakho lingazihawukeli, ungakhonzi onkulunkulu bazo ngokuba lokho kuyakuba lugibe kuwe. Verse 17. Uma uyakuthi enhlizweni yakho, lezi zizwe ziningi kunami, ngingazigxosha kanjani? Verse 18. Ungazesabi kodwa ukhumbule kahle lokho uJehova uNkulunkulu wakho akwenza kuFaro nakulo lonke iGibhithe. Verse 19. Izilingo ezinkulu azibonayo amehlo akho, nezibonakaliso nezimangaliso, nesandla esinamandla nengalo eluliweyo uJehova uNkulunkulu wakho akukhipha ngakho, uyakwenza kanje uJehova uNkulunkulu wakho kuzo zonke izizwe ozesabayo. Verse 20. Futhi uJehova uNkulunkulu wakho uyakuthuma iminyovu phakathi kwazo, kuze kuthi bona abaseleyo bazithukusayo baphele phambi kwakho. Verse 21. Ngalokho awuzesaba ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho phakathi kwakho, uNkulunkulu omkhulu nowesabekayo. Verse 22. uJehova uNkulunkulu wakho uyakugxosha izozizwe phambi kwakho kancane kancane ungaziqedi masinyane funa izilwane zasendle zande ngaphezu kwakho. Verse 23, kepha uJehova uNkulunkulu wakho uyakuzinikela phambi kwakho azigquzule ngokugquzula okukhulu zize zichithwe. Verse 24, uyakuwanikela amakhosi azi esandleni sakho wena uqede igama lawo phansi kwezulu. Akuyukubakho muntu ongema phambi kwakho uze uzichithe. Verse 25, izithombe ezibaziwayo zawonkulunkulu bazo niyakuzishisa ngomlilo, hayi ukufisa isiliva noma igolide elikuzo, ungazithatheli lona funa ucushwe ngalo ngokuba kuyisinengiso kuJehova uNkulunkulu wakho. Verse 26, hayi ukungenisa isinengiso endlini yakho ube yinto eqalekisiweyo njengaso. Uyakusenyanya nokusenyanya, unengwe nokunengwa yiso ngokuba kuyinto eqalekisiweyo.